waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali dadka ku cusub austreeliya ayaa dhibaato soo wajahda marka ganaax loo jaro iyagoo aan aqoon nidaamka iyo qaabka ganaaxyadu ay u shaqeeyaan paula novatna oo ah garyaqaanaad ka tirsan legal aid new south wales ayaa siisa talooyin sharciga oo lacag la'aana dadka u baahan waxayna sannado badan caawinaysay dadka austreeliya ku cusub
people who either have difficulty with english or don't know the system or if they get the fine in the mail they are scared or they find it daunting
dadka ama luqadda ingiliishku ku adag tahay ama nidaamka aan garanayn ama marka ganaax boostada loogu soo diro cabsada oo aan garanayn waxay sameeyaan inta badan waxay go'aansadaan inay iska dhagatiraan iyagoo aan ogeyn waxa kale oo ay samayn karaan iyo waxa ka dhalan kara hadday iska indhatiraan ganaaxa
if it's too much for them to pay what I see is that people ignore the fine because it's too much money and it's too hard to deal with and I think that's the
haday tahay lacag badan oo aysan bixin karin waxaan arkaa inay iska indha tiraan ganaaxa sababtoo ah waa lacag badan ama waxay u arkaan wax aysan waxba ka qaban karin waxa ugu muhiimsan waxay tahay oo aan jeclaan lahaa inay dadku ogaadaan ha iska tuurina ganaaxa haddii aad sidaas yeeshaan ganaaxu wuu sii badanayaa marba marka ka dambaysa mid ka mid a macaamiisha paula novatna waxay dooratay inaysan bixin ganaax tareen loogu jaray markay damacday inay wax ka qabatana ganaaxii wuu sii saddex laabmay
a woman who is new to new south wales she got fined when she went to catch a train for not having proof of her concession
haween ku cusbayd new south wales waxaa lagu ganaaxay iyadoo tareenka saaran sababtoo ah ma aysan haysan kaarka lacagta looga dhimo dadka aan shaqayn ama ardada ah waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay tareen raacdo waxay moodaysay inay jaratay tigid saxa waxaana la ganaaxay $200 waxay iska dhaadhicisay inaysan ahayn inay ganaaxaasi bixiso sababtoo ah qalad yar oo ay gashay ayuu ahaa oo aan ula kac ahayn waxay ii timid saddex sano kadib iyadoo ganaaxii uu noqday $550 waxaana loo diray warqad ah in alaabta gurigeeda la gadayo haddii ganaax lagu siiyo oo aadan hubin waxaad samayso haddaad doonayso inaad ka doodo ama aad doonayso inaad talo raadsato la xiriir legal aid waxaa ka jira gobolka aad degan tahay xafiis legal aid uu ku leeyahay iyadoo ay joogaan garyaqaano kaaga jawaabayo su'aalaha aad qabto waxay kuu qabanayaan turjubaan haddii aadan afka ingiriiska ku hadli karin oo waxaad ku hadli kartaa afkaaga majiid wuxuu ka mid ahaa macaamiisha paula novatna wuxuu ka soo guuray gacanka gaasa ee falastiiniyiinta 5 sano ka hor markii u horreysay wuxuu bixiyey ganaaxii oo dhan isagoo aan su'aalin inkastoo uu ogaa inuusan qalad gelin tobankii sano ee austreeliya iigu horreysay dhowr jeer ayaa ganaax dhinaca wadooyinka ama gawaarida la ii jaray weligayna iskama dhaadhicin qof tale weydii markiiba waan bixin jiray sababtoo ah ma aanan doonayn inaan booliska la kulmo sababtoo ah waan ka cabsan jiray laakiin waxaan isbeddelay markaan saaxiibkay ka maqlay jiritaanka legal aid wuxuu markaa kadib awood u yeeshay in laga taageero si uu uga doodo ganaaxii loo jaro wuxuuna hadda si fiican u fahamsan yahay nidaamku sida uu shaqeeyo
my advice to all the people who come to this country the newcomers the new migrants especially from our area in the arab land
talada aan siin lahaa dadka waddanka ku cusub ee soo galootiga gaar ahaan kuwa ka yimid dalalka carabta waxaan ku odhan lahaa ha ka cabsanina booliska waxaad ka qabtaan ganaaxa sheega marka boolisku ini ganaaxo aada legal aid way idin caawinayaan waana dad fiican legal aid ayaa sidoo kale ka caawiya dadka ku jira xaalado gaara sida qarash la'aan daran xanuunada dhanka maskaxda inay helaan barnaamijyo gaara oo lagu caawin karo taas macnaheedu waxa weeye in loo dejiyo qorshe ay tartiib tartiib isaga bixin karaan ganaaxa ama in ganaaxa ay ku bixiyaan shaqo loo diro intay lacag bixin lahaayeen dad badani ma oga arrintan ayay tiri paula novatna waana taastay muhiim u tahay inay talo raadsadaan
considerations under the law for people who can show that they don't have enough money to pay the fine.
Waxaa jira in sharcigu ogol yahay daruufo gaar ah haddii qofka ay haystaan, haddii gaar ahaan dadku ay muujiyaan inaysan haysan lacag ay ku bixiyaan ganaaxa. Marka waxaa fiican inaad la tashato dad oo lagu dejiyo qorshe aad ku bixin karto. Daruufaha qaarna wuxuu qofku codsan karaa in lacagtaba gebi ahaanba laga cafiyo. Waxaa kaloo jira fursado kale. Marka waa lagama maarmaan in qofku caawimaad dalbado. Haddii aad doonayso inaad macluumaad dheeraada ka hesho legal ID sida ay ku caawin karaan, asbuuca sharciga ayaa ah fursad fiican. Waxaa jira kulamo ka dhacaya Australia oo dhan laga bilaabo 15 May ilaa 21 May, halkaas oo aad kula kulmi kartid shaqaalaha Legal Aid. New South Walesna Paula Novotna ayaa sheegtay in shaqaalaha Legal Aid ay booqanayaan library-yada.
In New South Wales, as part of Law Week, Legal Aid is going out to local libraries and giving free advice and information about the law.
Gobolka New South Wales iyadoo qayb ka ah asbuuca sharciga, Legal Aid waxay booqanaysaa library-yada xaafadaha iyadoo bixinaysa talooyin lacag la'aan ah. Marka weydii library-ga kuugu dhow in qareen ka socda Legal Aid uu imanayo iyo waqtiga uu imanayo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.